sige.
Sharia na.
Ipnay.
Jasmine P.
Ito bomba. Ito kiti. Ito shari. Ito siletay. Ito bomba.
Mtoto bomba yani anapendeza, mtoto fiti wala ajalemewa, dem super sina kuambia, toy sexy bila kasoro. Ah, tunajua girl nampenda ule dem, tunajua boy napenda ile type dem, safi dem amechanuka dem, pole ah, kamata dem ni princess anajua kudress, wakati anadress tunajua baby girl. Demani pieces anajua kudress, wakati anadress dem pidi girl dem.
Mtoto fiti, mtoto shwari, mtoto zile tai. Mtoto bomba, mtoto fiti, mtoto shwari, mtoto zile tai.
Kebo ile tai, sinapendeza, cheki mtoto alivyojibeba. Mtoto sura nzuri, mtoto piga safi, mtoto na maringo, mtoto yuko single, swaga zake simple, sauti kama rinto. Ah, mtoto yuko single, swaga zake simple, sauti kama rinto. Ah.
Demani pieces anajua kudress, wakati anadress tunajua baby girl. Demani pieces anajua kudress, wakati anadress dem fi the girl day.
Mtoto bomba, mtoto fiti, mtoto shwari.
They come into the bomba juja vile na klari. Sima shati, sima chana, sima high heels. Mtoto fiti, sina kasoro. Kila ni tembe aku, wow hunifuata. Fosu mtoto bomba, shiti, swari, zero.
Demani pieces, anajua kudress. Wakati anadress, dem fidi girl day.
Mtoto bomba, mtoto fiti, mtoto shwari.
Mtoto shwari, mtoto zile tai.